Once again, let us just give thanks to God because of this beautiful day time that the Lord has provided and told us so that we enjoy and celebrate the death of our Lord Jesus Christ. Each and every day, every time, when we see how the law, how the world is made, when we see the sun shining, when we see the darkness coming, it's a reminder of how God is the one who created the darkness and the light.
Ndawi yose nyengo ziri zonse mmene timadusamo mmoyo unowo tikamaona za mmene dzuwa limawalira tikamaona za mmene ndima omabwerera ichi chitu ndichikubuso chabe chimene chimakhala chitu kumbusa kuti pali Mulungu amene analenga zinthu izi ndipo amene amazilamulira.
So it helps those that are his to see Christ in the scriptures and to bring glory and honor to his name and to bow before him.
Zimenezi zimathandizira iwo amene ali ake kutsegulidwa kwa maso awo kuti akaone Khristu kuchokera mmalemba ndi kukagwada ndi kumulambira iye ndi kumupasa ulemonse.
When we go into the book of Genesis, we see God created all things, and God sees that it is good.
Tifatikamayangana ndi kuchokera mbuku la Genesis mmene Mulungu analengera dziko lapansi zonse Mulungu atazilenga anaziona kuti zinali zabwino.
And some of the things that God created is thoughts.
Ndipo zina mwa zolengeza zimene Mulungu anazilenga nkuzilandukiza bwino zondi minga.
And the thoughts that God created are the same thoughts that God spoke to Adam.
Ndipo minga yake yomwe imene Mulungu anayilengayo ndi yomweyonso imene Mulungu analankhula ndi Adam.
So we see how God planned and designed everything according to his will.
Ndiye abationa mmene Mulungu Atate anapangira zinthu ndi kuzikhazika monga mwakufuna kwake.
Because Genesis chapter 3 verse 18, God says unto Adam.
Chifukwa tikamaona mbuku la Genesis chapter 3 ndi maka ya 18, Mulungu analankhula ndi Adam ndi kuti.
He says, thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field.
Linga ndi mitula idzakubatira iwe ndipo udzadya chenera mtengo.
So these thistles, these thorns, are the thorns that God created before Adam was put into the earth.
Mitula iyi ndi minga imene ikuoneka apa iyi ndi minga ndi zinthu zimene Mulungu anazilenga poyamba Adamu iye asanayikidwe mmunda wa Edeni.
Here we see how sovereign the Lord is, making things in advance before the exact thing to be there.
Apa tikhoza kuona ulamuliro wa Mulungu mmene amachitira zinthu pa iye yekha popanga zinthu ndi kuziyika m'malo mwake kuzikonzekeresatu mu nthawi imene zinthu zidzakwanisidwe.
It should help whatever is in the plan of God to be accomplished.
Komatu monsemo Mulungu anazipanga choncho kuti zikathandizire kukwanirisa ndi kumalizisa ntchito yonse ya zimene Mulungu anazikonzeratu.
To God be all the glory and honor because of foreknowledge and designing everything according to his will.
Kwa Mulungu ameneyo kukhale ulimwonse ndi matamando chifukwa cha kudziwiratu ndi kupangiratu zinthu zonse kuti zikhale choncho.
And these are the same thorns that Christ was to wear upon his head after the Jews, the soldiers, who prat the crowd.
Yetu minga yake so ndi omweyo imene Yesu Kristu anavala pamene Ayuda na asilikali aja anasoka chisoti cha minga.
So we see how sovereignty the Lord is by seeing it in advance that thorns are needed to Adam. This is the first Adam, as the same thorns are the ones needed in the second Adam, so that in that process those that are his might be saved.
Ndirumele mutiona akukhulupirira ndi ulamuliro wake wa Mulungu mene Mulungu amachitira zinthu pa iye yekha kunena kuti anayioneratu minga imeneyi kunena kuti idzafunika kuti ikagaye Adamu komanso minga yomweyo amene ndi Adamu woyamba ndiponso idzafunika kuti ikamba Yesu Khristu amene ndi Adamu wachiwiri kuti mwa iyeyo iwo amene ali yake akapulumusidwe.
So in Genesis we saw God saying about thorns and thistles to first Adam.
Ndetu kuchokera mbuku la Genesis itaona Mulungu akulankhula za mitula ndi minga kwa Adamu woyamba uja.
While in the same Old Testament, Isaiah chapter 53, verse 10 says, yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. When thou shalt make his son an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pressure of the Lord shall prosper in his hands. Thorns.
Pamene tu tikamayang'ana mu buku lomwelo la chipangano chakale kuchokera mbuku la Yesaya chapter 53 ndima yake ya 10 akunena kuti koma kudangomera Yehova kumtunduza anayivesa moyo wake zowawa ukapereke nsembe yopalamula iye azaona mbewu yake azatani mzika masiku wake ndipo chomupongereza Yehova chizachimuka mdzanja mwake apatu kuona sizaninga omweyo.
Yes, it bruised the Lord, it bruised him. Let the thorns be planted before Adam Eve, because it will accomplish whatever is in the mind of God.
Ndiye tukunankomera Yehova kunena kuti minga ikamere ndicho linga chonena kuti idzakambaye Adamu chifukwa minga imene ukabaye Adamu amene idzakhala kuti kukwanikisa ganizo la Mulungu.
That's why John chapter 19, the verse that we were in last week, verse 2 says, and the soldiers planted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe.
Ndichifayo kuti kamayang'ana mbuku la Yohane chapter 19 ndimeke yachiwiriyo tiona kumwakulankhula kuti ndipo asilikali mmene analuka kolona wa minga anaveka pamutu pake nafunda iye malaya achibakuwa.
So what makes the soldiers to see that these thorns are awaited to be planted as a crown to Jesus? It's God who directs these soldiers to the thorns.
Ndetu chimene chinawathandizira asilikali awawa kuti azindikire kuona kuti pakufunika kuluka chisodi chaminga kuti avekedwe Yesu Khristu tipeze zonena kuti ndi Yehova Mulungu mwini amene anawatsegulira maso asilikali awo kuti akazindikire za minga iyi.
So here we see that whatever the Lord set forth from the preamble, it was to be accomplished. So nothing missed, nothing in addition.
Ndetu apa tiona kuti china chonse chimene Mulungu Atate anachikonzera kuti chikachitike kuchokera pachiyambi chinthu chimene chizachitika ndi kukwanikisidwa ndipo palibe chimene chisowapo kapena chimene chimapitirira ayi.
That's why Acts chapter 2 verse 23 says,
izi nchifaa yake tikamayang'ana mbuku la Machibwe chapter 2 ndi mayake ya 23 yanena kuti
him being delivered by the cabinet counselor and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain.
Ameneyo woperekedwa ndi uphungu oyikidwa ndi kutsikiratu kwa Mulungu, inu mwapachika ndi kumupha ndi manja ake osayimisika.
So here we see the determinant counselor and foreknowledge of God in everything.
Ndetu apa tiona kuti pali uphungu woyikidwiratu komanso kudziwiratu kwa Mulungu muchina chilichonse.
Glory and honor be to him, for he deserved to be glorified.
Mulemu ndi matamando zipite kwa iye pakuti iyeyo wayenera kulemekezedwa.
Now verse 3 of John chapter 19 says, and said, Herod, king of the Jews, and they smote him with their hands.
Tifaya ke mundima yake achitatu ya bukula Yohane chapter 19 akuti naza kwa iye nanena tikuoneni mfumu ya Ayuda nampanda kofi.
For them it was like they are mocking him while they were not knowing that this is the exact him deserve to be glorified, and then are ready to bow before him. That's why they say, "Hail the King of Jews."
Ndipo ababa kwa iwo amaona kata kumnyodola kuti akumnyoza ponena kuti tikone ndi mfumu komano samadziwa kunena kuti amene akumlankhulayo ndi amene ali oyenera kukhala olemekezedwa ndipo iwowo akuyenera ndi kugwada kugonja apa mapazi pake chipachina kuti iye ndi mfumu.
God directed their minds to see Christ as the one who is the King of Jews and worthy to be worshipped and bowed before him.
Mulungu anatendizira maganizo awo kuti amuone Yesu Kristo amene iwo monga mfumu ndiwo yenera kumugwadira ndi kumpendera.
Matthew 27 verse 29 says,
chifukwa tikamayang'ana mbuku la Matthew chapter 27 ndimayaka 29 anena kuti,
and when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews."
Ndipo analuka kulona waminga naveka kumutupache nagwirisa bango mdzanja la manja lake ndipo anagwada pansi kumaso pache namchitira chipongwe nati, "Tikuoneni mfumu ya Ayuda."
The question might be, why bowing their knee before him?
Koma mwina tufunso nkukhalapo lonena kuti chifukwa chani iwowo amakagwada pamaso pache.
Because it's not just about mocking. What makes them to bow before him is what them did by bowing before him.
Ndiyo mukamaona sikuti nkhani inali yongonyedola yokha ayi chifukwa iwo anafika pa mulingo wogwada nde mukaone chile chinawathandiza kugwada kumene kunkunena kuti anamuona iye kuti tiyenera kumugwadira.
They bowed before him because the scriptures says about bowing before Christ, the only savior of his own people.
Iwo watu amakagwada pamaso pa Yesu Khristu chifukwa malemba akulankhulidatu kunena kuti gwadani kapena kuti gonjani pamapazi pake pa Yesu Khristu pakuti iyeyo ndiye mpulumutsi wa anthu ake.
So God uses the mockings by bowing as the fulfillment of the scriptures that let the people bow and exalt Christ, the only savior of his own people.
Ndiyo Mulungu anagwiritsa ntchito kunyoza kumene kunali mʼmaganizo mwawo kunena kuti iwowo akagwada pamaso pake kuti mawu a Mulungu akwaniritsidwe amene ananenera kunena kuti gwadani pakufuna kwa Khristu pakuti iye ndiye mpulumutsi wa anthu ake.
The question might be, who is this Jesus that them bow before him?
Ndiyo funso lina nkumanena kuti kodi Yesu amene ndi uti amene iwowo amakamugwadira.
He is the Christ of the scriptures.
Amene yotu ndiye Kristu wa malemba.
Because Philippians chapter 2 verse 9 says,
chifukwa mbuku la Filipi chapter 2 mbake ya 9 wakunena kuti
9 through 11.
Kufika pa 11, kufika pa 9, kufika pa 11.
Wherefore God also hath highly exalted him. Highly exalted. And given him a name which is above every name.
Mwai chiso, Mulungu anamkwezesa iye, na mpaza zina, imene nipo sama ina onse.
What is this name?
Nchani chintu inchi.
What is this name that the Bible is saying?
Nanga ndi zina litiro limene yetu ya Bible wapawali kulankhuliratu za zina limene.
Before we proceed reading Ephesians chapter 2, let us go back to the Matthew chapter 1, verse 21.
Koma tisanapitirize kuwerenga mbuku limene la Filipi, tisatiye tibwereni mbuku la Matthew chapter
1 verse 21. Whereby it says, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
Pungani nakuti ndipo azambala mwana wa mwamuna ndipo zamusha zina lake Yesu pakuti yeyu adzapulumusa anthu ake ku machimo awo.
This is the Holy Spirit by the sending of an angel to Joseph about the giving birth of the son Jesus from Mary, that will be named Jesus, the name above all names, and in the savior of his own people.
Uyu mzimu woyera amene ndi kulankhula mwa angelo amene anatumizidwa kwa Yosefe kukafotokoza zakubala mwana kumene adazapange nga Maria pakuti iye akudazabala mwana amene adzakhala kumuzidi wa anthu ake.
So we see here that it's not Joseph who named him Jesus, even if the name comes from above.
Tikamaona apo pationa kuti sikuti ndiyo Yosefa anamene anatchula dzina ilonda kuti Yesu ayi dzina ali likachokera kumwamba.
That's why even Peter says that the name of Jesus is above all names.
Ichitu nchifadza ke Petro analankhula bwino kunena amalemba kulankhula bwino kunena kuti dzina la Yesu Khristu likuposa mayina onse.
Now here we see that the angel is encouraging Joseph and giving him the name that is above all names, that it is the name Jesus.
Ndipo apa tikuona sopano kunena kuti angelo akumulimbikisa Yosefe ndikumupatsa ngakhale dzina limene adakantchule mwana kunena kuti dzina lake ndi dzina ndi Yesu.
So you can see even this name is coming all the way from the Old Testament, when Isaiah prophesying the coming of Messiah, the coming of Jesus Christ, through the birth, that man who gave birth, and the name will be named Emmanuel.
Ndipo mukamaona za zinthu izi zikutengedwa kuchokera mchipangano cha kale pamene mbuku la Yesaya ananeneratu kunena kuti anamwali adzaiba kunena ku Samaria ndipo adzabala mwana amene ndi Yesu Khristu ndipo dzina lake kuti adzamutchula kuti ndi Emmanuel.
So even in the Old Testament see that Christ is the only savior of his own people, and he is to come in this world through the burning in the womb, in the burning from the Virgin Mary, and will be named a name that is above all names, that is the name of Jesus.
Ndetiona kunena kuti ngakhale aiwa mchipangano chakale anaoneratu kufuna kuti kudzabadwa mfumu ya mafumu kapena kuti amene ali mpulumusi wa anthu ake ndipo adzatchulidwa dzina limene likuposa mayina onse ndiye dzina la chira Yesu Khristu.
Here we ask the question, who is this Jesus? It is the Jesus that comes from the Virgin Mary, and that comes from God, and the name itself comes from God again.
Ndipo apo nkumafunza kuti kodi Yesu wake kuti tipeze kuti Yesu wake ndi imweyu amene anabadwa mwana mwa Maria amene iyeyo anachita kuchokera kumwamba ndiponso ngakhale dzina lake linachokeranso kumwamba.
That's why when we go back in Philippians chapter 2 now verse 10 says,
tifayake tikabwerera mbuku la Filipi chapter 2 ndikayake ya 10 tikakulankhula kuti
that at the name of Jesus, that is the same name that angel told Joseph, every knee should bow, everything, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth.
Umanena kuti mungina la Yesu, Yesu wake ndiye mwenyu amene anabadwa kwa namwali amene ndi Maria, pondo lili lonse lipinde kapena kuti likwade la zamwamba ndizapansi pa dziko.
So God said that every knee is to bow upon this name, to bow before this name, the name above all names.
Ndetu mungu wanaito onene raru wena kutichita jiri jonsi kondo lina li jonsi ni gwade zina limene li kuposa maina wanaite.
In heaven, under the earth, even in the earth, bowing before the name of Jesus.
Zakumamba, kapena zaba zikola pansi, kapena zaba pansi patambo. Kwenye na zonsi, kumada mutina la Yesu Kristu.
Why, when we see to these soldiers, they say they brought the crown of thorns and bow before him by saying, Hail, King of the Jews. They are worshiping, they were worshiping and exalting Christ by bowing, but in their mind they were thinking that they are mocking him without knowing that he was the blood of God for everything to happen in the way it was done.
Yodu amakwada ukupereka ule munse kugwada tu mudzina limene la Yesu. Pamene makene tumaro amaona ngati kunena kuti yo akunyoza pose azindikira kunena kuti pali kuwani lisiro kambawo amena kunena kuti bodo lilonse likwade.
That's why all things work for good to those that are the evils.
Ndichifukwa chake zinthu zonse zimachitira ubwino kwa iwo amene ndi osankhula.
Verse 11 says, and that every time you should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Avumere, kuti Yesu Kristu ali ambuye, kuchitira ulemu Mulungu anati.
There is vow of
faith,
and there is confessing with their mouth, glorifying the Lord Jesus Christ as the only one worthy to be exalted.
Paritu kugwada ni maondo awo, ndiponso palikuvomereza ndi lilime lawo, pochitira ulemu Mulungu atati kuvomereza kuti Yesu Kristu ameneyo ndiye woyenera kulandira ulemonsi ndi matamando.
Which means, they are not just to bow, but even to speak with their tongues, with their mouths, that the only one worthy to be exalted is Christ. That's why they said, Hail, King of Jews.
Kataunza kuti sikungogwada kokhatwa ayi komanso milomo yawo inafunika ivomereze ndi kulankhula kwa wokhawo ndifaika atagwada analankhula mawu kunena kuti tikuoneni mfumu ya Yuda.
The speaking of the Hail Kings or King of the Jews was the confessing with their mouth that he deserved to be exalted and glorified.
Even though
they smote him, they were not knowing that the scriptures say that he will be mocked, he will be beaten, he will be done whatever people do, he will be rejected, but at the end of the day, he will be crucified and raised up from the dead. Glory and honor will come to his name, the only name worthy to be exalted.
Ngakhale kuti iwo amene amampanda kofi samadziwa kunena kuti akungokwanitisa zimene zinaniyeneberatu kunena kuti yeyo akuyenera kuzazunzidwa kumeyedwa kusausidwa koma pamene pazonse adzapachikidwa pa mtanda ndipo atapachikidwa pa mtanda atakidwa mmanda iyeyo adzamukisa kwa kufa ndi kuti pakukuka kwa kufa kumenepo pamene dzina lake lidzakakwenzemeswa pano kuposa maina onse ati.
So here we see King of Jews ruling the people, but secretly, inwardly, without them recognizing that him is the king over them.
Ndipo apa sopano tikuona mfumu ya Ayuda, imene ikulamulira Ayudawo koma Ayudawo, sakuziwa chifanira kuti zikuchitika mwachinsisi maso awo ndiotsekeka ndiwo sakuziwa zonena kuti akulamulidwa ndi mfumu imene ndi Yesu Kristu.
Look to this 4 of John chapter 19, whereby it says, Pilate therefore went forth again and said unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him.
Taona ni munimeke ya jinai ya mbuku la Yohani chapter 19. Yomani na kuti. Ndipo Pilato anatuluka nsokunja. Nani na nao. Taona ni. Ndizo nae kwa inu. Kunja kuti mziwe. Ndina peza mwaiye chukwa jiri kionse. Mwaiye.
For sure Pilate was speaking the truth that him is without sin.
Mirado yuko amalangu la zona ndiitu, amalangu la Yesu Kristo yuko nenda kutieyo, kivu chini masana mpenzi ni chimo dironsi.
His eyes were opened to see Christ as the Holy One, worthy to be named the Just One.
Maswaga na tsegulibwa, mukamuona kuti Yesu Kristo amene ndiwoyera, ndipo ndiwoyenera kumutula yeye kunena kuti ndolungama.
That's why when he spoke that I found no fault, he was speaking inwardly that for sure he deserved to be the king of the Jews.
Kifaya mene ye amakala nkulazine na kuti sina peza chola kwa mwaiye ukapena sina mpeza ni mulandu uli wonse mkati mwaka makasini kizira kunena kuti ndithudi iye ndiwoyenera na kukhala mfumu ya Yuda.
But the only thing that he never knows was that there is a mission that Christ has come is to be crucified, to die for the people, so that when he will die, he will be crucified. It's when the sins of these old people will be passed away.
Kuna chintu chimodzi kuti chimene Yesu amachiziwa ndicho inga chimene Yesu Kristo anabwera kudziko lapansi kuti iyeyo anabwera kudziko lapansi kuti akafe ndipo kuti atafa mmene dzikafa kumwaka makauka kwakufa machimo awo anthu ake ochimwa osankhidwawo akachotsedwa.
Because there was no glory in anything less in the cross as we boast in the cross only.
Chipuwa tu palibe kuzita mandira kukina kulipono mbati simu ntanda. Pakuti ife, tizita mandira muntanda muka basi.
That's why somebody sing a song in the cross, in the cross. Because it's always where Christ died. And it's where my salvation was completely given to me. Thank you to God because of the crucifixion and dying on the cross.
Chifuwa zaga wina anaimba nyimbo muntanda muntanda. Chifuwa duo ndinjira yukawe mene Kristu anaferabu muntandao. Ndipo kwa chifuwa muntanda mkumene kutukumene kuna bwerese chifulumuso kwa mwe wanga. Chifuwa chake mulungu wale mekezeka na ndile ulemu. Chifuwa chake mwende bulumusa kupitika muntandao.
Now let us see the fortress man against the people who are sinful but claiming themselves to be righteous.
Yes, one of the end to any moon who in also, I mean, and Oshima, I mean, and a carousel of a span who come out with children who never put in
the fortress man vexes the people that claims to themselves to be righteous.
Ndetarien tuwene ni sovano, mundu amene aliye o saragwa, amene ndo runga, mako masovano akutsusi gandiano, amene akutsula oka mkala runga.
Bible says, Christ was like a sheep, silenced before the slaughter. He spoke nothing because of his holiness.
Bible ni malankula kuino zaidi, kunenu kuta amene anakala matikosa, imene wibida kukapedwa, anateka baka mabatu kwa masofa msenga, chifuwa jaka anakala chete, osa lankula kari kose, chifuwa yachimu mkambo jake.
But those that claim themselves to be holy, they were fond of speaking many things. That's why they saw themselves to be good enough to be just and righteous before the righteous one. While they were just dooming themselves with their sinfulness.
Amene iwo amene anali kudzitchula oka kukhala olungama anali zinthu zambiri zozira nkhulira poziyeneza kuziyesa ngati anthu olungama pamene amakala nkhula izi pamaso pa iye amene ndi olungama amene ndi Kristu.
Verse 5. Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said unto them, Behold the man.
Imea 5. Yesu anatuluka kunja atavala kolona waminga ndi malaya achibakuwa ndipo ananena nawo amene amalankhulayo taona munthu uyu.
This robe that Christ put on was the robe that kings were wearing.
Chetu malaya awa kune ndwa chibakuwa amene anavekedwa Yesu Kristu ni malaya achifumu amene mafumu ndi amene amavala malaya amenewa.
This is total and offering the kingship into the honor and the exact and holy king worthy to be bound and worshipped.
Kunali kupereka kwa thunthu ufumu wonse kwa iye amene ni mfumu yoona ndiyo lungama amene akuyenera kupembedzwa ndi kulandira.
The thorns were put on his head to fulfill the dying on the cross and the taking away all the sins of the people and the purchasing with his own blood the redemption of his own people on the cross.
Ndizaminga chimakaikidwa pamutu pake kukachitira umboni mukukwanirisa kwa zonse zilezanendira kuti pa iye muifa yake minati akapepa mtanda ndikukhetsa kwa magazi yake kuti pakukhetsa kwa magazi amene pamene iyeyo akaomboleka kapena kuagula anthu ake ochimwa osankhidwa kuchokera kumphulupulu zawo chifukwa yake anavekedwa chisoti cha minga.
This is the same Jesus that the Old Testament is speaking that Mary gave birth to a child by the name Emmanuel, Jesus, the Savior of his own people.
Komatu mfumu ikuonesedwa apa mfumu yake ndiyomweyo imene Bible inalankhuliratu mchipangano chakale kunena kuti namwali azaima amene ni Maria ndipo azabala mwana amene mwanayo azakhala mpulumusi wa anthu ake.
This is the same Jesus that did all sorts of miracles and people loved him, but they didn't kill him because it was not the exact time, because he was waiting for the exact time so that all the prophecies should be fulfilled for him.
Ndiponso Yesu wake tu ndiyemweyo amene anakhala pakati pa Ayuda amenewa ndipo anali kuchita zodabwisa pakati pawo koma sana muphatu nthawi imeneyo ayi popeza nthawi yake yeniyeni inali sanakwane chifukwa amafunika nthawi yake yeniyeni ikwane imene ikukakwaniritsa za zinthu zonse kukwanisidwa kwa zinthu zonse zimene Bible inaneneratu kuti iye akakwanirise.
So let's see the preaching now of Pilate to the people about Jesus.
Mira deni subano tione utenga umene Pilato anafotokozera kwa anthu ajaza Yesu Kristu.
Here Jesus in a pectoral and crown of thorns.
Abodo nkuti Yesu Kristu atavekedwa malaya chibakuwa kumaso chisoti cha minga.
Now Pilate is taking this man to the people and let the people to pay attention to the man.
Ndipo sono Pilato akumtengeso ameneyo ndikutuluka naye kupera kufika naye pamaso pa anthu ndikufuna sopano chibi cha anthu kuti chikhale pa munthu ameneyo.
Because we saw what Pilate preaches, he says, behold the man.
Fuka kuti kamaona za uthenga umene Pilato analalikira za Yesu Khristu analankhula maona kaonani munthu uyu.
Who is this man that Pilate led the people to see?
Munthu uyo ndani amene Pilato anali kufuna kuti anthu amuone.
John chapter 1 verse 29 says,
Pilato hapi chapter 1 ndi mayake 29 nani nakuti,
the next day John sees Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world.
Mawa mwaje anaona Yesu ali mkuza kwa iye. Amene Yohane nane ina. Onani mwana wankosa wa Mulungu. Amene achoza chimo la dziko la pansi.
Here we see John the Baptist preaches Jesus to the people. Let the people pay attention to Jesus, the only Savior, the Lamb of God. abantu bona Yohane amene ndi mbatizo uja sopano akulankhula za Yesu Kristo amene kapena kulalikira Yesu Kristo amene kwa anthu pofuna chilichonse cha anthu kuti amuone Yesu Kristo ameneyo monga mwana wa nkhosa wa Mulungu.
And he is preaching that this is the only one that takes away the sins of the people.
Mulaliki wake ndi Yohane anasimikiza bwino kunena kuti iyeyu ndi yekhayo kapena kuti alipo mmodzi yekha amene akuchosa tchimo la anthu ache.
John was pointing the people to Christ Jesus as the Lamb of God, the one who is worthy to take away all the sins of the people.
Yohane tu amalosera anthu kwa Yesu Kristu monga mwana wa nkhosa amene ndiye khayo amene achotsa tchimo la anthu ake.
Which means John was preaching Jesus to the people.
Akawuzadu kuti nthawi imeneyo Yohane anali kulalikira Yesu Kristu kwa anthu.
Now let us see Pilate what he does. He is pointing Jesus to the people again.
Taona ni sopano zimene Pilato akuchitaso yeyonso amalozera anthu kwa Yesu Kristo.
Here we see Pilate letting the people pay attention to this man as the only one worthy to take away these sins of the people, but he was not knowing that he's speaking that way.
Abantu tiona Pilato akuwalozera anthu kapena kufuna chilichonse cha anthu kuti mukhale pa Khristu pameneyo kuti amuone iyeyo monga mwana wa nkhosa wa Mulungu amene akuchotsanso tchimo la dziko lapansi, koma iyeyo samadziwanso ngakhale chimene amachita mvula nthawi imeneyo.
He was preaching to the people not to lose focus but to stay fastly on Christ, the man, the savior of his own people.
Amalalikira tu anthu awa Yesu Kristu, amalalikira Yesu Kristu kwa anthu awa, kunena kuti anthuwo asataye mtima kapena kuti asade nkhawa, koma mtima wake alimbike mtima pa Yesu Kristu amene ndiye mpulumusi wa anthu ake.
But even the people saw Christ after being pointed by Pilate, it was not enough. Let him die, but when the time of dying, it is to be after when the people had seen him and he should take him to himself on the cross and die for them.
Komabe tungakhale kuti anthu anamuona Yesu Kristu ameneyo chinali chosakwana nchifanyake kunafunika ndithu kuti Yesu Kristu akafe. Koma Yesu Kristu asanafe anthu amafunika kuti amuone, komabe mpaka nanthu amtenge iyeyo ndi kufika kukamukhoma pa mtanda mpaka nthawekeke kwana kuti iye akafe basi.
John preaches that Christ is the Lamb of God. Why a Lamb? Because the Israelites, the Jews, were born in the crow and took the sheep that is blameless and offered the sacrifice. Christ born in the crow as a sheep, how it born as a sacrifice that is without blemish, ready to be sacrificed.
Yohane amamlalikira Yesu Kristu amenepo mufotokoza kuti iyeyo ndi mwana wa nkhosa. Komano ndi chifukwa chani amamtchula kuti ndi mwana wa nkhosa? Ichitu nchifukwa chanena kuti kunayikika kwa ana a Israeli lamulo lonena kuti iwowo azikhala ndi mwana wa nkhosa amene azimpereka nsembe kuti machimo awo azikhululukidwa mu nthawi imeneyo. Momwemo Yesu Kristu anabadwa mkhola amene samakayimira mwana wa nkhosayo, ndipo iyeyo ndi anali wopanda banga ndi wopanda chilema amene pokapereka moyo wake wamakapereka moyo wake kukhala nsembe yochosa machimo anthu.
Again he was pointing Jesus as the savior, as the Lamb of God who is the savior, because when Adam and Eve sinned against God, God killed the animal, the blood was shed for the remission of the sins of the people. So the killing of the animal is the picture of the coming of Jesus Christ and the dying on the cross, the shedding of his blood as the only way of redemption, redempting those around it.
Komanso chinthu china chimene amakamutchula iyeyo kunena kuti ndi mpulumusi amene mwana wa nkhosa komanso ndi mpulumusi amakayang'ana kumbuyo chifukwa munthawi imene Adamu anachimwa pamaso pa Mulungu zinatengera
mulungu kupa nyama kukeza kwa magazi kupa nyama kuli ahide chikulugiro cha munthu wochimwa chimene ndi chitunzi cha Yesu Kristu amene yali akabadwa kudzikwa lapansi ndipo iyeyo adzakaphedwa adzakakhesa magazi ake ngati njira imodzi yakukhululukira kapena kufafanizira tchimo la munthu wochimwa kuti machimo ake akhululukidwe monga momuja zinachitikira munda wa Edeni munja.
So Pilate took Jesus to the people as the center of focus and the center of the gospel, the center of the message, the center of everything. He is the message to the people. That makes the people to be furious and aroused with anger and crucify and cry with a loud voice, crucify him, because he is the message.
Yeno Pilato atutenga Yesu ndikutuluka naye kufuka naye kwa anthu aja ndikwalozera pa Kristu. Chifanyana kuti Kristu uyo ndiye poyambira kapena kuti Kristu ndiye utenga, Kristu ndiye chipulumuso, Kristu uyo ndiye china chili chonse chopanga moyo wa munthu wochimwa kuti ukhululukidwe ulandiridwe pamaso pa Mulungu. Komabe Yesu Kristu wake ndiye moyo amene akaonesedwa ku anthu amabweresa mkwiyo ndi kukalipa mwa anthu monena kuti anthu mpaka na nkufera pokuwa ndi kulankhula maonena kuti mpachikeni mpachikeni amene.
Let us read the verse for the last verse of today, verse 6. When the chief priests, don't forget that Christ is the chief priest. So the one who took the position of chief priest in him, when he saw this Jesus, that Pilate then let them see with their officers, when they saw him, they cried with a loud voice, saying, crucify him, crucify him. But said unto him, take ye him, sir, take ye him, and crucify him yourself, for I found no fault in him.
For me, and may I guess, sikulalero kukuta 19 iyo kuti ndipo pamene ansembe akulu musaiwale kunena kuti wansembe wamkulu Yesu Kristu koma apana kubaya mkula wansembe amene amagwirizira munthu imene yoyo usembe wa Kristu wo wansembe wamkulu ndi anyamata anamuona iye ati anafuula nanena pamene anamuona anyamatawo ndi wansembe uja wogwirizira uja mpachikeni Pilato ananena nawo, mtengeni iye inu, nimumpachike, sindipeza kufungwa na iye.
So you can see here, it says chief priests, which means Aramaic, but when we are talking about the chief, it's one, they're not many.
Ndiye mukamaona apa aomagwiritsa ntchito onena kuti ansembe akulu kusonyeza kuti anthu ndi kuti analipo ambiri pamene mukamayang'ana wamkulu kapena kuti wansembe wamkulu akufunika kukhala m'bodzi wosati ambiri ayi.
Elders, the chief, when we are talking about the chief ruling, it's only one person, they're not many.
Tikambala nkulatu za mfumu yolamulira imakhala mfumu mmodzi osati ambiri ayi.
So these were the chief priests, as just a shadow picturizing that they are not enough themselves. That's why they were many. They can never manage to stand on themselves. But there is another one who is the chief priest among all these chief priests that were ruling and doing the work of worship in the Holy Sanctuary.
Pamene tikamayang'ana apa patipeza zonena kuti akuluakulu akunena kuti ansembe akulu kusonyeza kuti analipo ambiri umene ndi umboni onena kuti iwowo sanali okwanira kukhala akulu chifukwa wamkulu apafune kukhale mmodzi ndipo izizi zimakayimira kunena kuti alipo wina amene ndi wansembe wamkulu amene ndi woyenera amene ndi mmodzi yekha amene ndi Yesu Khristu.
So Christ was the king, he was the chief priest, he was the sacrifice.
Ndeno Yesu Kristu anali mfumu komanso yeyo anali wansembe wamkulu komanso yeyo anali nsembe.
So the chief priest offers before God the righteous sacrifice before God. As the last sacrifice was offered by the chief priest, that is Christ Jesus. That makes God to be pleased with the sacrifice and save those that are of his. From that day forward, there is no any other sacrifice that a man is to come before him with ease.
Ndeno tu ansembe akulu amawo amene ali mu nthawi imene ili amakapereka kwa Mulungu nsembe imene ndiyoyera ndiyangwiro ndiyolungama nsembe imene ndi Yesu Khristu imene ikaperekedwa ndi nsembe yokhayo imene ikondweretse Mulungu ndipo nsembe kwa nsembe imeneyo ndi nsembe yoyamba ndiyomaliza pakuti chifukuso cha munthu wochimwa chinachitika kupitira mu nsembe imeneyo kuchokera mu nthawi imeneyo ikaperekedwa pamatana ndi ansembe akulu. Palibenso nsembe ikayi imene munthu akhoza kubwera nayo pamaso pa Mulungu kuti ikondwetse Mulungu.
Behold the man. It means the chief priests were privileged by Pilate to see Christ as the chief priests. So they spiritually, the chief priesthood was handed to the real chief, that is Christ Jesus. That's why the enmity arose from the hearts of these body to be chief priests and cried with a loud voice, crucify him. Meaning, he is worth it to save our sins. Let him be crucified so that I should get saved.
Ona ni muntu uyu. Awadu ni mau amene analarigidwa ni Pilato. Kunena kuti amawalo zera ansembe kuti amuone Yesu Kristu. Ndipo munthawi yake yomweyo. Kunali kupeleka kunena kuti akamuona ameneyo unsembe ukupelekedwa kwa wansembe weniweni amene ndi Yesu Khristu uyo. Chifukwa cha chinthu chinadzusa mkwiyo ndi ukali mkati mwa wansembe aja pozindikira kuti unsembe wapita sono kwa mwini wake amene ndi Yesu Khristu. Ndipo zimenezo zinapangisa kuti waje afike pa mulingo nena kuti fule maonena kuti mpachikeni iye mpachikeni iye. Chifukwa kupachikidwa kwa Yesu Khristu amene sopona chipulumutso cha munthu wochimwa chipulumutso changa chinachitidwa.
Let him be crucified. Pilate denied to crucify Jesus. We see these chief priests, the Jews, also denied to crucify Jesus, but they hand over the work of crucifixion into the hands of Gentiles. But both agreed with one accord to let Christ be crucified so that our sins, their sins, should be touched away and claimed to be just. And the righteous before God.
Mpachike. Awantu ni mau amene ana mvega ndipo izudanda uza kuti Pilato anakana kumpachika Yesu Kristu. Ayudanso anakana kumpachika Yesu Kristu. Mmalo mwake iwo onze anagwirizana kugwisa ntchito anthu akunja kapena kuti anthu amitundu kuti ampachike Yesu Kristu. Ndikuti pamene Yesu Kristu akupachikidwa machimo awo machimo athu akhululukidwe mukupachikidwa kwa Yesu Kristu amene iyoyo mpachike niye.
Thank you to God because of the crucifixion. The only way for my sins to be taken away. And from that day forward, one thing that I've been given is to bow and worship him. For he deserves to be glorified.
Mulungu alemekezeke, ayamekike Mulungu, chifacho kupachikidwa kwa Yesu Kristu amene iyo chifaa. Mukupitira mukupachikidwa kumene koko ndikumene kunapangisa kunena kuti zolakwa zanga zikhululukidwezo mapulupulu zanga inezo omboledwe ndikuti pamenepo nthawi zonse tidzagwada ndipo tikuyenera kugwada mu dzina la Yesu Khristu amene chifayeyo ndamene aliyenera kuti monse ndi matamanga.
The crucifixion on the cross is the taking away of my sins on the cross.
Kuchikidwa kwa Yesu Khristu pa mtandamo ndiye kunatiso kuchosedwa kwa machimo anga pa mtandamo mtandamo.
My sins were taken away and put on the cross and nailed together with him. Thanks be to God for his crucifixion, dying and the resurrection on the third day. I'll preach and sing the songs of joy about crucifixion of our Lord Jesus Christ.
Mene akupachikidwa kwa Yesu Khristu mene kumakachitika makapachikidwa ku chifukwa cha mphulupulu zanga zinatengedwa ndikukhomedwa pamodzi ndiye pa mtanda paja ndipo kuti iyeyo pa ine ndakhala wakufa pamene anauka ine ndinalandira moyo mwa iyeyo potero ine ndizayimba ndikulalikira za Yesu Khristu yekhayo masiku onse kapena kuti nthawi zonse ndizalalikira za Yesu Khristu amene chifukwa mmenemo ndi mmene muli chipulumutso cha moyo wanga. Mulungu alemekezeke.
Crucify him.
Mpachikeni iye.
Crucify him.
Mpachikeni iye.
Crucify him.
Mpachikeni iye.
Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today.
Mpere.
Dear Heavenly Father, we thank you because of this precious time, moment that Lord have given us to us. Thank you that you deserve to be crucified, not because you sinned, but because I sinned. But because you are the only one worth to take away my sins, even though I would have crucified myself, I would have never managed to take away my sins because I'm very rich, very sinful, a robber, very, very, very blind to the things of God. But thank you, Lord, for making possible that your death on the cross is the taking away of my sins, is the cleansing of my soul, and it's a song given to me, singing in wonders and glories unto your name, for you deserve to be glorified. You died in my place. You did everything in my pronoun. Thanks be to you, Father, because of your salvation. Given freely without my good works contributed. What a comfort to be one of them. Glory and honor be unto you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.